yande joyi ala sarano wittani min ta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde kori jamon e modon ni fi nyaw jabbete nyalande sappo en lewru novembre hitande funi tanale duniyar gambat durdude e nyawgu endan do leydi niger hi samdo himbe hemberno buri himbe nayon kon nyawgu nangoto suka e mawdo dun wono ko ministere hajjini cellal leydi wurtini en nan ko sawi e majju nonni fawar jo hawrne wonne wadde to nan panama na intera cop 19 jeetna filla wono fawar jo ndu ko na luma ko watte yaade e ledde kanyu e tebbuli tawade e ladde lati du ko nan don kanto don du ko nan bibbe leydi niger jeeton en nan ko dun lati yewter men pinno altiner funa hala hala sariyaji hande en kaltana hala firtugol sirri neddo do ko lati hen fu dum won ko sere darni dum mudum min suman amadou waddanto habaruji di en fulfulde kori jamon e modon yerno birnum e ko kibaruji ni sappo en lewru novembre hitande fu no wadde battude le duniyar do fidru duggal e nyawu yetengu jabet do en dal leydi niger nyawgu en dawi ama e do hember no buri himbe nayon ko tawrte nyawgu nyaw jabet du konna ni wadna sinuji didi si goto on nangatana mawbe burbe dubi chapande nay si auto du nangatana burbe chukaku ben en dal docteur mohou boukari abdul rashid latir kany ogol tan ele ong mbite do sani lati no darni do fidrudude e nyawgu enda no halne do dum woni ko hokkoto nyaw jabbet sembe bi adama wakati mo ruketo draman lantimo
la prevalence
na walas jabet ka mawbe yawi nangude deedu idun yawi hebede to sukaabe famarbe der yewtinaaki gadaaki kendu dum holli ko sukaabe tawdaabe e nyaw jabet o kenya mabbe ngori ngala no gada golle mudun no kaniri kambe ndiyam bandu dan wala no fonira sikir onno haniri wodi du neddo no wawi hisude nyaw jabet ngu kan woni se jomun duri nyandumundu nyamta dun no wodiri nane gadol fijo pirtol balli duno tawa der kulle ko hisinta neddo nyaw sukkar biye tedde jabet gondon torre nimbe der sud duniyar
au niveau planétaire
hande sappo en lewru novembre fa ya noga e jo lewru ndu enda ni won no wadde batukon ton enda panama ndu wona do filla jodda kalen ko ete cop 19 haltana hala ni luma ko no wadde yaade e fawar joni ledde kanyu e tebbuli tawade e ladde latidu ko hewi e mum fu non don na majja dum non wadde ko hawrinde en intira hono si tes ledde hembre e chapan jette tati kanyu won ko himmu yaat fotto ton e be ngaddi himbe ko to ujinaji nayon pottobe batto enda be leydi niger no tawa e leyi hawrterde dum du konna be kali hala sinuji din dan lato ledde kany e tebuli ko watto kebe jeegon kay won torra ele duniyaru colonel sahelo samaila kany won docteur kawjire filo ko nart renugo laddeji e jaaye e fahande du ko na filo longal kandu wondo inde si test o enda do leydi niger o mo famina en hon dum on ko ledde mbaawi hedde na fakka der majum wakati mo rahilatu usman landimo
la convention internationale labi joddinaadi caka leede ko watta kulle ladde e jaaye meeden e handen ni duuda hiede to majju fufu gam kulle non de himbe gonno gada lumaku labi dini ko wodi mana sanne nawtore do andan non leydi niger gam ko watta ni dabaaji musinoji kan en keme tatu de bureno endan ba hande iri poli hemre e chapande joyi kan en tawa do andan leydi niger fudo e ledde kan en kay limtata ko kulle ladde e jaaye meeden deedu ko heewi mu e do lawol halkude limore hinde kulle de endan min jogi leydi niger ni no wodi yehube to hawrine de endan miden deki tammude ko wona no riwone dum endan hebeti min kollandu ni ko sabi miden gidi nyibi gabbi e ko nandi titta dum hokka sembe renude dum e min jeggi taydu tireji meden di endan
on était contre avantage la girafe
nan ne hawrine hon majju non to enda egypte no intra kan ko na cop 27 ko leydi afrique je karoto e duniyar ko heewi sane do du konna ni leydi afrique den enda jami kulle kewde ballitire har fille ko darto hono a diji ko leydi koji dum enda yottina dum nan be kettini fawar joni ni fa dum tabita dum waddi ko fande sane ayuba goto e fawar joni docteur kawji do fille ko darto hono reenu golla deje e jaay leydi men niger jve o wi e be kettini sane kany o halan bi tedo no ha belad latido kany o wondo inde fondation rondel helicop 27 o enda
jeddire arandere hawrino cop 27 de enda ni wodi batu joda haali ardi be leda warbe to batu gukka en du gadi hawrino mu hawrino du ni wallirde ko watta himbe andano tokkira gada durogo enda ko ardi be leda afrique kali der batu gu enda du fu halaji mabbe di enda tokkodiri dum holli dun fa handen sembe endan tawadan caka leda de enda har ko darta fi durogo enda be kali dun ko leda afrique de enda kaaja gam wodude durogo enda be kolli waɗi kono haani no dow ko yaawi aadiiji gaɗaaɗi cop hawrini pari leydi france aadiiji ɗi enɗen kumnol en tabbintini miɗen gatta tammude dow faa hannden ko nder jeɗɗiire ɗiɗaɓere de enɗen ɗuuɗal aadiiji ɗi enɗen fuu kumnete hana ɗi pari ɗiɗu tan faa eɗi classe bourɗi
nonni mbiyeteɗo Alhassan Amugadan kañum wonno hon dow inde laamiɗo leydi Inates mo bellaɓe kañum woni ko wara Kenya hanke ni jokke mbiyete to enɗa a yeru ɗum du konno himɓe garɗon enɗa mbarimo himɓe ɓe du famaka moy en noon yernoo kibaru studio kala ngu heɓirɗu subaka hannde o himɓe ɓe du koɓe gaari fuu wiyama caggal koɓe mbar neɗɗo on ɓe barmini ɓe pelli ɓe barmini debbo goto e cukalel go e gorko goɗɗo caggal muɗum du ɓe mburi ɓaade nde fadde mabɓe dillude nonni ele kibaruji ɗi fawari jonto konno ni no tawa ton ko minne mo Agadez no tawɗa kandu konno caɗale sanar fila rafi ndenagu ɗum ndiɓe mbi le gallure nde kañum e dow laabi ɗi himɓe no jaha no façon himɓe no tawa himɓe nokkuji mumen no jogui kaɓorɗe bonɗe gam batte hono wadde ɗum wono masiba o enna Alaji Atola kañum o goto noon e wonɓe ele fa hande fédération mbiteɗo tagaz nakal latiɓe ka en ɓeno darni dow fila ko darto fawar joni yoltugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe to enɗa nani ko haalni Moussa Mamma e dow fi o no latiri sakkulla yaade e himɓe Agadez.
L'insécurité est devenue un grand problème.
Raf kejora ndenago ngula take sa dorna mawdo der region Agadez faadun hebane mosola saito labi koja sogeji kawjide filla ndenago dim beedita kinaki gammal fede yudeta kenana yasin wawtu gom do boggi posita don dim bittedede no wodi be talki mudun kubi ndengadi do boggi don be pinkiti take tawidu de minister non ma conseiller non hatta finkite ndare bako holare no wodi ndeni malfeden no natirani der Agadez dum bonam burdeni wadi nimbe warabe der majjun gere pasa wabbe bononda on nangaka ndene soito nimbe beedit kinaki mudum gollide sogeje kawjide fillande na gudum
avec les forces de sécurité
nonni fawar jondi ko non tan nindo régime Agadez gonɗen saabu pagode ka wono darniɓe fi démocratie e lamorade gongaku gaɗi battu dow fi ko darto lamorade gongaku e joggol commune fa woɗa ɗum du cirozirin to wonko ɓe gaɗi ɗum nani ko Abdallah Staley latiɗo kañu on wono docteur kawjiɗo filla fina tawa e aadaji kandu wondo inde pagode e nder leydi ndi enɗa ko haalni Ahmed Fela.
C'est un théâtre forum.
No batti joda kale no do filla la pingol to house commune on conseiller be pamana dume woni gollal mun en gam hanana tindina bibbe wuro no sigilaji commune on wadirte gam conseiller jo jamta bibbe wuro ko jidi be kawra der bangere gom wiide miden kaja bundu mane jangirde lokolo den jonkay dun jewa jawdi ko commune on gollirta gam wawta wadde fu de lekolo watta to cellal nimɓe ɗon noon ma laawol loore watte ana maire tan warta joɗade le bureau mo wiide nani gollal ngal gaɗanmi woodi ko waɗi nder conseilléɓe rewɓe sukaɓe ummatore no jiɗa gam kamɓe ɓuri tampude ɗum hanana wattude kulle koɓe kaaja
nonni fawari jondi konɗa ni hono ton enɗam tesa wadu konɗam batu honno enɗam waɗama hawridu konna horeɓe fina tawa kañum e horeɓe laamuji e jowruɓe kañum e horeɓe bangueje ɗum du le commune on fu no foti gam batte Allah ɓe gaɗa jooɗa kaalen keñan on koɓe gaɗi batto on enɗan dow fila ko darto ndenagu heɓa heƴƴe to enɗan Hamisou Sallaw kañum won secrétaire général mairie o nani ko haalni bandimi Saydou Sanke
nahol ko de
hunde fuu yimɓe tiiɗa e garde Allah wadda hakkillo fuu kiño nder leydi ndi ɗiɗaɓen fedde joɗɗini ko hawjoto fi denaku nder wuroji ɗin fuu gan wuro no fanɗiɗi fuu no wodi sukaɓe ummatore denni cukaɓe ummatore ɓe kawri gollide dow fi denaku deni ɓe gi'i moɓe kolaki habaru mum ni hande hokke deni ɓe bawi paddi jomum ɓe padda deni ɗum ɓuuri ɓe sembe do ɓe nodda policiɓe gam iɓe goodi lambaji commissariat na horeɓe gon ko hana ɓe nawno jomum na ɓe bara jomum tataɓel yimɓe kokka habaru dow kirsol bisa wuro gam neɗɗo hirsa wuro sodaka to fu no accete ɗuɗal bisaji bujjeteɗi fuu no hirsete no
nonni to enna belle yardu konna kotto rewɓe ujune kebɗiɗon wonɓe ley pelle pelle rewɓe capanɗe nayyi kaen woni ko hawri waɗi fawar joni dental gotal gan batte Allah e ƴewde noɓe gatta kamɗo keɓɓe keƴora koye mabɓe madan Hamidou Kadi Yaru kam woni hoorejo mabɓe o andini ɗum du konnani Saydou Abdou winditan
irga ba waybor kulma tew wangari
min jidana debbo fu holla wangara kumu der tewtugol jawdi mudum lay gollal mun arto birdi sukamo der tirgol kawjaki der baade mu e leedi den fu min bidum min durwan arto sigilaki cukala amin dewoy peke bay saa hebude jande wattude be der gollal jungo fa hande min durwida harto labal don der wura amin etindinde nimbe do filla cellal balli kambe harto kejorande nagu don yaade kawjaki komin e leedi den fu labi jeetati min cubi ardinde der dental amin gal gollude dowmu pelle rewbe chapande nayi kammin godi komin gadi hisabu on rewbe ujunere e hemre tawa der dental gal ko lebbi mabbe nayi ni mide e golle
kay irgo girgo e te charbanda
farlatol baldu ko non tewtol coupe mawdo mo duniyaru fuddama alal ngarawal no gay lewru novembre ento en Qatar Cameroun Ghana Maroc Senegal kanye Tunisie yaddo inde leydi Afrique hande en kalan hala Cameroun dum won sa amun leyi latol balgol nani ko faande lawal garba andu sando fila latol bal halani em
le Cameroun Brésil Serbie et Suisse kawra gada groupe G hana ko wayi hoyande leydi Cameroun ganyanyal Brésil sudanaki himbe dun sabi ko eden baawi wiude ko Brésil der groupe o enden ni heban yaadu yeso amma ko latabal der mun ni holare wala Suisse et Serbie hana latobe bal famarbe Cameroun latobe mu enduni fa handen no kani tittinkinade no gan tefude yaadu yeso yewtinaki gadaaki wawa hollude ko Cameroun o enden no wawi wadi goddum hakkune pelle de enden
engari e yewtere men pinno e lewru duubi ujunaaɗi e sappo e jeɗɗi leydi Niger no wodi laawol laamu joƴƴingol dow fi reenugol hono fawarjo sirriji ɓiɓɓe adamaɓe dow to tawa fusal internet e ko nandi e muɗum dow majju noon madan goje Maimouna Gazibo andinto en ɗo enda noyi woni no fawarjo sirri ɓi adama wawi reenirede e ko ɗum wondu firto sirrigol e gacce ko tawa e muɗum
dume woni manda ko wiyete sirri neɗɗo e hoore mum
tonno ton adres
men indema na lamba ma to desante da lilal do internet na lamba cilalol ma na iri fannu jiidan dan neddo wodi na lamba ko de sirta ciede to bank habaruji fu ko neddo wawi andire fu no sirri denne neddo gon na gollowo na gomnati to wala fulawol o hokkata habaru sirri ma tayni wakkati jugon de ni dum tilsi hano der fi cubaki kando wi aka wanginane duniya gan hokkugo habaru do neddo hano do facebook na Twitter na Instagram to company jugon ko hana andan dun non gacceno amma deni ahe horema ko kuda habaruma dow labi internet on to neddo fu giddo no wawi nawtori feccida himbe e habarmu ko kuda on ko hana jamu lawol ema gan neddo fama deni hokki habaru sirri mun dow labi internet andana dun ko dun latato hunde ko jama ari
noy watta ko wi'e firtugol sirri neddo latake gacce
deni himbe kebi habaru dow sirri e pecci didda e himbe dow labi internet awawa noddude neddo fu to suudu kiti amma hano jon company cilali wala fulawol ko wanginta habaru sirri ma to himbe hano lamba mo telephone ma hokke neddo gon na company gon hano joni deni neddo no wodi pismo Airtel na Move na Niger Telecom e company ji gala fulawol ko hokkata neddo gon lamba
ma ki appartient numero
nder dum nde neddo wawi waytowade suudu sariya ton
est-ce que vous avez la preuve
to, que deni neddo hakikini ko company cilalol gon hokki lambama neddo gon ko hana fallawol suudu kite na police be to a hokkai lawol to neddo no wawi yari boytali mun to suudu sariya hawjinu fi denol sirriji himbe gan dum no gacce ko hani famane deni habaruma sankitama dow labi internet ko a andana a yardora emun to don en latake gacce mawde amma deni ahe horema pecci didda sirri ma dow labi internet wobbe do koodi sankiti to dun kai hana gacce
e do yewtal pinnongol ni habaru me fulful tili hande seyni elen jon kam lel hewtene jangtonon to habaru je fulful de studio kalangu joni hawa usman kanduno sigili fan wodi gambatte wadda habaruji e dengal hausankore goti dini assalamu alaikum balanta jamwali
Studio Kalangu.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ejena topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ejena FM.
Studio Kalangu.